qoronka hoku ko yaqiimo nyaanyada iyo qudarta kale ee suuqyada magaalada Baydhabo iyo sababo on kubin arintaas ay yeesheen tiye wali bayo iyana roobka guuga iyo ku qubadanka wadooyinkii la marsii lahay qudarta oo waqtigu lunku helaana suuqyada laga gado waa qudarta shir dubanka sicirka qudarta oo qoronka tiye wali ba saameen ku waldatay dadka danyartay ee ku noolan magaalada Baydhabo qudartu agar oo hadda suuqyada galna iyo waliba iyo kumid eeyna nyaanyada liinta basal iyo bardhada aanu kumid ee ganacsatada magaalada Baydhabo iyo waliba iyo ku warbiyeena koronko hawka ku kooya qiimo nyaanyada iyo qudarta kale oo suuqyada magaalada waliba iyo sheegana iyo sababo on kubin arintaas ay yeesheen tiyo eeyna roobka wadooyinka ku qubdanka sidaas darteed noo koronka ka tiya qudarta
qudarta si maridna kala goosadan alhamdulillah ma sha Allah waan ku roob gal baawarkii bisa dambaal mood afar maal mood jitaa gujara taadnu roob ma dhawaato kal majar roob ka saame seen wala qudarta du gohon goos nyaanyadu way ambaawo in dhanaantu way ambaaladu kumbaawo la du go ma sabay roob ka sabay gurnyoole
ayo may waan may hatu jare wal oo may le raayus la raw jidhirin meelo oo hata wal oo wayno galaana garbaashi baydo kamsar sada kamsar alenta sada yaayada sada kaustada sada may waan barbarooni sada wasal ada way waan yeena walaal yara gohunta waayo baawrtu wiin yah mulke meelo marayaan baan lahay waayo may waan sidoo bo way waan waqtiyadan oo kale waayo guhaayan agaarka laakiin way waan baydo garbaashay la ka uure waayo salaadiyey la ka shal dhowde ada may waan sida afar saac meel ka deeriyoon eediyeeda walan ku duugin tumay waan baawrti antuma han baa koronta raajo dheer laamiga marayaan waayo may waan xamar isku galaan af isku galaan inta badan ada ma ku hayso qudarta agaarka yar iyo tiga leh ku hayso may waayo qudarta wiinay tay oo shabaana leh raay ku hayo wayn sabab ay wadada oo dhiiqanayd yaan sabab eh laakiin saarbar kale waxa ka kooy walaa naamada ilaahay niishaniga yaka goontaad walaay may waahan waliyada bil elayu isku dul qaadana intii oo yeeyato waayo hatuna aw shikal nasuub yahay walaay
soo an faa'id leey an fadaa aragtay hadda walaan hortay yaalan ad aragayta balalo saameentaas ee walkubiin male xoolaga ad aragayta oro talking gobol leen saameentaas ka filan sadraadii way beer lahayd heer naxmad ilaahay niishaniga alxamdulillaah yaa ilaahay wal dhibaato saas ab man haysta qudarta daan galayn way ba kamid ee cambu oo kale yaraadahay un cambi qar iyo liin bambeelmi isbaandhays laga ganacsadaa walaakal oo vegetable ni qudarti yar yarayn beero carabta han hudu un tiga ganacsadahayna waa baad gohnyim
si kastaba haato wali badi waato xogun wajahayna dadka dangartay ee hon awoodna in yoga danga qudarti xilugun qiimishii eedka koranka ka